byako bitwalya ebyasigalira byaba musaayi muto aganira ku ssogolero enkindo zinamubuna mwana gwe nga twacakala tacakala gwekikwangala ku mulembe ogwaffe ge twabeerako bamusaayi muto gwe ng'oyo nkabbeere sinakindi tonnazaalibwa ebinyumu nga bwe biri ffe basajja ebimuli bya Kampala twali balungi naffe ebyenyi byaffe lwakutaaguka twali bato twalina obususu kabiri kaliiri twali balamu bulungi kubanga emulaga eddagala lyaliyo twali basajja baali baagala endongo nzenga njagala nnyo endongo ssanyu lyange lyanimu ndongo abalala zaakunywamu mwenge z'ensonda za kidongo mwana kwende sikutendera ebinyumu ebyaffe byali wala kucakala kupepeya kudigida kubiibya kusanyuka kuloola kukesa budde mwana gwe twali bakozi totuzanyisa twali bakozi nnyo nnyo ddala
ne mukazi wo wabanga acakala wabanga olwo wamutwalanga
ali mu lunna lwab'okuwasa abalejjalejja banneeyinuzanga twalinawo Suzana obuulire ng'abantu baagalayo waali bbandi mwali omukonga ku muntu ogugwala twalinawo lakwinta eyonno nga bamuswangali tutyayo yali abazungu n'abaganda baali benkalamu kyenna bansenga emmengo new life nenkirira walala mundanga yonna etemagana erungiya n'omubi waali muzikyawooma bye baakubanga nga byakikugu nnyo nga gy'obeera nti oba tuli emitala mu Latin America bakuba nnyo kalipso ezaayagalwanga abantu mu Kampala eza Bella Fonte ne Lord Kitchener kyekyo ne bakonkona endongo mukeerere n'atukano kumwenya abafumbo nga bangi bali omu abakeesezangayo mwana gwenze sikutendera ebinyumu ebyaffe byali mawa byakusanyuka kuloola kukesa budde twali bakozi totuzanyisa twali bakozi twakolanga
nemukazi wo wabanga acakala wabanga olwo wamutwalanga
ali mu lunna lwab'okuwasa balejjalejja banneeyinuzanga nnyo simaati era ennendabara kyennabangamu ez'omuyonaani ow'eri engulu ku Norman Cinema yalinga taseera baavu ate nno nga buli musono gwaliyo ey'owakabina n'eyange emuserebende eno gyenabangamu n'oweekafumba mwe yanneegombera lutayanga yeddobbi wange yali agindabirira omujijo gwaffe gwazira sigano gakugwirana gaali mazina mazungu ddala ng'osooka kutendekebwa abanga okuyiga baayiga abakakanyala amagulu ne galema begakulemanga n'osigala bw'okutunuulira bano bakafulunga emabiibya n'atono n'akwata omulala olulala bw'oba okyatunula ne baddukira n'owo mwana kwende sikutendera omujijo gwaffe gwacakala kucakala kupepeya kudigida kubiibya kusanyuka kuloola kukesa budde
twali kuzina n'okucakala ekitegeeza temwakolanga
twali bakozi totuzanyisa twali bakozi nnyo ddala
ne mukazi wo wabanga ocyakala wabanga olwamutwalanga
olimu olunna lwawe okuwasa abalejjalejja bannyinulanga
ekyabanga nnemeddwa okuzira nakolanga ki okwesanyusa
otuulanga bunootunuulira abagamanyi nga beezinira
abakuwasa
abalejjalejja banneeyinuza
ekyabanga nnemeddwa okuzira